l'économie malienne a fait.
Kebal leydi malline hunchini hore lehidan 2022 dum holitama ciagande torraji kewdi mata le leydi ni leytane 2021.
Il y a pu enregistrer en 2022.
Ngol kongol yongol e hakim kapo dunka kebe to banque mondiale kongol ngol gondini dunka kebe jado leydi mali ibrahim mariko e wi mako ne do yirere tawde fuf gulurde na kani yewtede yalla e bedoro kebal
le temner fu kebal leydi hunchiri nay do yone lobber hannen ko naf leydi mali fu ciagan torraji fu ko mata le leydi ko nayri bangal lafi deje nanan mudun sabi fete ko ndotete telecommunication kay nukude kan itete do fu natikin sabe kebal leydi hunchini hore ngado tawede fu lam han fiide dabireji yalla margo dabaji e demal fottade awagol ana nangere sobe ko hunchita kebal leydi yarra yeso
ndero tongande bank mondial du cellal kebal leydi mali memi dun hala kuteji e jikunguji sidawo ngadi do leydi ndi bank goddo dun talkundu memi hala kettal haburimo utingal hakke chapantak le temedere sabi bonondaji le gese di ngadi kukuy kadana fa hande e hakim kapu dunka kebe to bank mondial
les sanctions
jukkoydi wadal feti leni natin sabe titalaji goddi matama sabe wadde torraji yogaji do kabaruji jagole leni son wala di jukkoji no bamle hitane 2022 wartana hannen kebal go hunchinton hore sabe tegal mudundu bonalaji kewdi giddidi wadi feti e nyamiri kay e habu le dub jabbidi di
la production agricole de coton
to kutchalaton nokudo demal haburima na yirwi sanne demobe ngatani hakkilo bonandaji kukoyde no holtri kanko yakuba traware horojo dental ndemobe kuchala
le nungu rawnen gildidi bonin amen sanne habu on li gollal mudun nga hitan hikka fedde semde teka e lamo fi dabireji faabe amne posoneji ku faabe amen habde di gildi bondi menen remoben demal hikka moji sanne ga nuko jogaji anton lafi kam on torison jamaare sun wala dun mebi win e watti mudun ku bor sugul amen jaati nuko je jogaydu ni sattugal to boydi
di do lugaji bank mondial wadi wattu mo rafindenagu hadi pabotobe yogabe gollude le leydindi dunugol kake usuru ji yodunno nuyle yirwere kebe leedindi e wi dunka kebe ibrahim mariko projet ngaji lamudi na hani tugari sanne do golonobe ko amun en
notre budget est financé
budget leni handen le temre fu kebal mudum huntir chafan tati du ana sabimbini di goli di douaniere wadi ngado tawede fu pelle yogaji anton soni be balle ko hewte leni kebal ana wasu irade ciagan sabe handen leni ana wonli lafi dejre momne ko nati sabe wadre total yogaji le leedi meden sabe du nati sabe handen yoga fesso ana mili warde mudina projet ngaji nanan mudde leedi meden hula warde
e wi dunka en soni dabreji kantidi manama demal haburimo ene mbaw jikanade yirewere kebede et le hitane 2023.